zwangat ngishawa ugesi hanjelwe ingqondo kube ngathi ayisebenzi ungisa mafi cloud na bema ngikholwe ngawe I'm high I like this feeling Nice with someone I like this magic By nigga moon To someone need I make pele Gyota tiska tomo nyumunda ngeze ngezi zwe ganje Baby please Nyakela Don't ever take this feeling away from me Baby please Ngiyacela Don't ever take this feeling away from me Kichime kazi mangithinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Timizwe iqoqa indaba Tuluzo izo Kichime kazi mangithinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Timizwe iqoqa indaba Tuluzo izo
Bambu ya yisho Timizwe iqoqa indaba